Westside, Westside. Mod Clan, Mod Clan. Skia, yo.
The mix master yellow.
Yes, nataka wife, but staki hose man. Sometimes mikula kwa trap, wasikuli home man. Utanyongwa po kwa kona, magizani Johnny Noma. Kwa streets kumeja my informer, my mom's lady na coma. And we dealt with all the trauma, mantina mankwali tutoka. Stories of family, si tulichoka, kama nkubonga na mtabonga. Ndiyo ni peng na toshi mboga, mwambeni na mpenda na nachoma. First mkona reasons, second mkona ambition. Third mkona mission, mi useti ndio nipatie wisdom. Na ilaita haina gas, na likuwa ntakwasha my scar. Limshika kwa na pulse until today. Sina too hot, puff, 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 pass. Na bondi yetu ika start, quack, 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 quack. Like Donald the Duck.
Another Gbedu from NigerPickup.com.